This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni ba pula puli baka Radio 7 to 9 a.m. Radio Cape Pulpit. Nguvelile kambenene ke lo ohleli nani nangayo ke lena injikalanga. Ke mpula pulu wetu siya namkela ke kayo le njikalanga. Namkelekile. Kemphulaphuli phambi koba sityatyadule ke sawuthandaza ukuba ke unabo ubungqina mandikukhumbuze njengokuba simane sithandaza nani whether ubuwamkele uYesu okanye izinto obuzithandazela sithandaza kunye ziye uThixo uye kuThixo kwazenza khuleka ke mphulaphuli undikrweca bucala phaya ke kula manxeba okanye kula makhasi onxibelelwano uFacebook ujonge uvelile mbenene. Usakundifumana ke uthumele ke mphulaphuli umyalezo wakho usitsho ukuba ngabana uye wamamkela uYesu okanye kuye kwenzeka ntoni ntsale wena bucala uthumele leyo message mna ke ndiyakuthembisa I will respond ndikuguide xa udinga iguidance xa udinga ingcebiso ndikucebise khuleka ke mphulaphuli unditsale okanye ndibambe bucala ke okanye ungasibamba ke naso ke sikhululo Radio Cape Pulpit phaya ku Facebook nabo ke ngabathumelela umyalezo kanye ucommente ke phaya ke kwi post abanazo utsho ke ukuba ngabana bumamelele le nkqubo u evening devotion wabeke uvelile ethetha eshumayela nansi ke into uThixo athe wakwenzela yona siyabulala ke mphulaphuli ke again masithandaze ke singaphozisanga maseko ukuba ke uyagula okanye kunomntu ogulayo apha endlini bekisandla kule ndawo ebuhlungu baza kuphila isithandaza ukuba ke udinga amathuba emisebenzi okanye wamashishini bamba amaphepha akho ngesandla esithandaza ke mphulaphuli the doors will be open for you bawethu namandlonke thixo wethu ophilayo kumkani Yehova wemikhosi Yehova wamadinga siyabulela Thixo wethu namandla onke xa uqala unyaka njengoba bebaphulaphuli benqophisana nawe besenza iminqophiso Thixo wethu namandla onke webawo yiva kamadinga abo yivizithembiso zabo ubasikelele ubanikeza amandla okufezekisa okanye ukwenza kuphumelele onke amadinga neminqophiso abayenzayo kunye nawe Thixo wethu namandla onke my Lord and my God egameni likaYesu siyabulela ke mzali wethu ngobukho bakho siyabulela ngobusiva imithandazo yethu mabathi ababagulayo ke thixo wethu namandla onke baphile ngawo lo mzuzu ababotshwa imimoya ngendawo ibashiye ngawo lo mzuzu egameni likaYesu thixo wethu namandla onke abo bafuna i-opportunities okanye amathuba thixo wethu ophilayo Lord in Jesus mighty name I pray right now vula amasango ke for bona thixo wethu namandla onke abafuna imisebenzi bayifumane thixo wethu namandla onke abafuna amathuba amashishini abo mabawafumane our Father and our God Lord we pray and we declare right now in the mighty name of Jesus thank you for your love and your grace and your mercy we thank you that you always hear our prayers and that you're not slow to hear us Father Lord in Jesus mighty name we thank you that your ear is attentive to the prayer of the righteous Lord in Jesus mighty name we thank you we adore you we worship you in the mighty name of Jesus. Amen. Siyabulela ke mphulaphuli ngokuba ke uthe ke wahlala nathi wasijoyina ngayo ke le njikalanga. Ke mphulaphuli sizawuthe ke siqala another two-part series ethi tshintsha ingqiqo okanye mindset change. Nayo ke se two-part series so yenza kule veki siphinde sigqibe ke kule veki ezayo. Ke mphulaphuli sizawufunda ke phaya kula ncwadi yabaseRoma isahluko seshumi elinesibini ivesi yesibini. Njengoba benditshilo, I think benditshilo kule veki kuphele ngoku bendithetha nge new beginnings okanye isiqalo esitsha ndatsho kuba ngabana akekho umntu who's an expert on how to live your life ngaphandle kwakho no na ziphini ngcebiso na iphini counseling ongayifumana ngeke yodlule wena because you are an expert na iphini ngcebiso ongayifumana you are the one who will implement it ngendlela right nefanele ubomi bakho. So you need to understand that. And then ke i mindset change ithi ke I think I touched a bit kuyo ke le nto kule veki pheleyo. So i mindset change ithi ke ndiqhele ukwenza izinto kanje. Le ndlela endizenza ngayo izinto ayikandenzi ndiphumelele. So manditshintsha. In fact, ndasindisokushunyelwa ngohlobo. Kwakushunyelwa kanje. I think even it was this scripture that we will do today. It was about the mindset. And mpulapuli, if you don't change how you think and your perception, londo iza kwenza ungabone amanye amasango evuliwe phambi kwakho. It's very important that we change our perception of things, okanye our view of things. Siyitshintsha njani ngokujonga ngale ndlela uThixo ajonga ngayo. Velile sijonga njani ngendlela uThixo ajonga ngayo. Jonga ilizwi lakho balithini. And look at things ngale ndlela athetha ngayo. Ngoba le ndlela athetha ngayo, yindlela azibona ngayo izinto. So, what I'm trying to say is, it's very important that you change a point of view. Very important. Tshintsha indlela obona ngayo izinto. Change your mindset. Change your perceptions. I perceptions zakho zitsho zifane nezikaThixo. Ngoba kuyingxaki ukubona izinto ngendlela ethile kanti le ndlela obona ngayo irongo and uqhubeke ungafuna utshintsha. Phofu nobangabani uyabona uba ayikusindawo but you are stubborn uyaqhubeka ngale ndlela yakho. So I want to advise you be open to change. Be open to change. Kuvumela ukubona izinto ngenye indlela. Unless your mindset is changed. Like for instance, ngeke uphile ubomi bobu Kristu nge mindset yomntu wehlabathi. Because if uphile ubomi bobu Kristu nge mindset yomntu wehlabathi, actually uphile ubomi behlabathi. Usebandleni. Uphila ubomi behlabathi. Uzimanye no Kristu. Because xa uphila ubomi behlabathi uquestiona yonke into ethethwa lilizwi, uquestiona yonke into ethethwa nguThixo. Ngoba ayikho ngale ndlela obona ngayo izinto. We need to understand that. IBhayibhile okanye the word of God alihambisani nendlela ihlabathi elazi ngayo nelibona ngayo izinto. If the word of God line perception yayo, which is a perception of God, okanye if you yayo, layo, which is a view of God. So ilizwi libona ngale ndlela uThixo abona ngayo. For instance, let's make this example. Namhlanje uyasindiswa. You may have done izinto ezingathethekiyo ezimbi nezilumezayo nezibambisa amazinyo. Namhlanje unikeza ubomi bakho kuYesu uzalwe kabutsha. Do you know that? Immediately unikeza ubomi bakho kuYesu, you become a new creation, you become isidalwa esitsha, and you become the righteousness of God. Ubano you become okanye uba kwi right standing kunye noThixo. The moment, not tomorrow, not after 10 years, not after you have done some works to prove. No. The moment unikeza ubomi bakho kuThixo, uba sisidalwa esitsha, uba ye righteousness of God. You become righteous in God's sight. But abantu bona basakujonge ngezolo lakho. Ngenawe usazijonge ngezolo lakho. But ubungatshintshi indlela okuzijonga. Ujonge ubungabano uThixo uthini. Then xa ujonge le ndlela. Okanye ujonge ukuthetha kaThixo concerning wena. I-perception yakho. The view of who you are changes. the more uzijonga ngendlela ihlabathi likujonga ngayo okanye nawe ubuqhela ukuzijonga ngayo, nothing will ever change in your life. But the moment you take a different viewpoint, uzijonge in accordance to the word of God, in accordance to God, uba uThixo yena lo kanye kanye undibona kanjani, what is God's view concerning my life? That's where we miss it. We miss it there. We keep the same view we had before we were born again. We have the same perceptions we had before we were born again. You cannot do that. The moment you are born again, perceptions have to change. Viewpoints have to change. Ziba tshintsha kanjani ujonga ngale ndlela uThixo ajonga ngayo. Nawe uqala pha kuwe indlela zijonga ngayo, uzijonga ngale ndlela uThixo akujonge ngayo. Uthi uThixo ndingubani uthi ndilungise. Xa uzijongile masiba andikenzi nanye into elungileyo engafanele ukuba ndibizwe ngokuba ndililungisa. But the fact that you gave your life to Jesus means you are the righteousness of God. It means that you are righteous immediately before any works. Do you know, before imoto ihamba okanye before ugandaganda ahombe, ngugandaganda. Ukuhomba kwakhe does not make ugandaganda okanye does not validate ubugandaganda bakhe. Noba ngangakwazi uhomba ngugandaganda, ngasabe ngugandaganda ungahombiyo. We need to understand that the reason ugandaganda ne ability yokugomba kungoba wokhiwelwe ukuze agombe. So now when you get born again, uba sisidalwe esisha esidalelwe ukwenza imisebenzi emihle. Ethi iBhayibhile xa ithetha ithi simi singumsebenzi wezandla kaThixo, we are God's workmanship, created to do God's work which he prepared before time for us. So usisidalwe sitsha ulilungisa likaThixo, ububulungisa bukaThixo ukuze uhambe emisebenzini yobulungisa. The fact that awukahambi I could disqualify from ukuba lilungisa. You need to change your viewpoint, ujonge ngale ndlela uThixo akujonge ngayo. It becomes problematic xa sizijonge ngendlela ihlabathi elijonga ngayo nathi besikade sizijonga ngayo, kodwa sidalwe kabutsha, kodwa ubomi bethu butshintshile. That's where the problem begins, because sisazijonga ngalaa ndlela indala. So mindset change, it's time for that. And awuzuba nayo mindset change ungakhange ujonge elizwini likaThixo. Ethi iBhayibhile, as we behold the word of God in a mirror, we are being transformed, change into the same image that we see. What is the image that we see in the Bible? The image that we see, that's what we become. We become what God says we are. We behave the way God says we behave. We act and react the way he says we do. But if you keep the same viewpoints, the same perceptions, you will never experience that. So very important, be intentional about change. Be intentional. Nothing happens without your intention. God gave you a will. He gave you intellect. He's not going to do these things for you, but he's going to do them through you. When you start taking positive steps towards that, God will give you strength. When you start doing izinto ocinga you'll never be able to do, uThixo uzozibona uzenza ngoba uThixo uzenza ngawe. So it's very important. Very important. Change your perceptions. Change your mindset. Change the way you see things. And as you change the way you see things, you will see miracles start to fall into place. You will see things start to happen. Mindset change. Masijonge le vesi yethu. Romans 12, verse 2. Kananjalo, ningamilisi okwephakade. Manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo. Ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu. Ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo. Okulungileyo. Okukholekileyo. Okuzalisekileyo. Listen to that. Masiphinde. Kananjalo ningamilisi okweliphakade. Manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo. Masijonge esilungwini. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Uba ingqondo yakho ayikakahlaziyeki, awuzuyibona le nto, and you won't understand it. And you will not accept it until your mind is renewed. Yintoni ke ngoye renewisha ingqondo? Lilizwi likaThixo. Mntakwethu, mhlawumbi ilizwi ubulimamela xa kushunyelwa qha, wena munganali ixesha lokuzifundela. Tshintsha, funda ilizwi, funda iBhayibhile yakho. Yenza umhlobo wakho ufunde, uve uba uThixo uthini kungashunyemeyili mntu. Uzivele ukuthethelwa ngumoya ongcwele xa uzifundela ilizwi. Uve the excitement that will come to you xa uzifundela ilizwi. Tshintsha ingqiqo, tshintsha. As long as usenza izinto ngale ndlela uqhele uzenza ngayo, uzubona tshintsho. It's time to change things. It's time to shake things up. Benditshilo ndathi ngunyaka omtsha. We can't continue as we used to. We can't. As long as we continue as we used to, we'll see the same results we used to. But the moment we change things and shake things up, we'll start seeing different things. We'll start seeing different results. We'll start seeing things being shaken up. Change. Change, change, change. Make it a point. Makube no tshintsho olwenzekayo ebomini bakho. Tshintsha indlela owenza ngazo. Mhlawumbi uthandaza kanye ngeveki. Mhlawumbi uthandaza ngecawe qha xa usecaweni. Ngakuyenze ngoku into ya everyday. Mhlawumbi ecaweni uya kanye ngenyanga. Yenza into ya every Sunday okanye qho ngecawe kwicawe okhonza kuyo kunehlangano. Yiya. Fumaneka phakathi kwabazalwane. Yenze loo nto. Change, change, change. Ikubalulekile makube ne-changes that you implement in your life. Ukuzuwe izinto zenzeke differently. You cannot keep doing the same thing over and over again and expect a different results. You will get different results when you change certain things. It's time to make changes. Now, Kempulapul, I want to challenge you. Hlala phansi ujonge ubomi bakho. Andithethi nge New Year's resolutions. No. That's not what I'm talking about. Jonga ubomi bakho. Look at your own shortcomings. Honestly, it may hurt. Ngaba buhlungu, I understand. But jonga ubomi bakho. Reflect on your life. Reflect on things that you do. Look at the results. Ziyakunceda nanoba zikuncedi. If azikuncedi, tshintsha. Tshintsha. Change certain things. Set your minds on things above. Set your minds on things of God. Start seeing things the way God sees them. Tshintsha indlela owenza ngayo. Tshintsha indlela obona ngayo. And as you implement those changes, as you make those changes ebomini bakho, you will start seeing different results. You will start seeing the results of God. Do you know the same Holy Spirit that was in Jesus is in us? The same Holy Spirit. The Bible says in the book of Acts, it how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and power. And he went about doing good, healing the sick, setting free those who were oppressed of the devil. That same Holy Spirit is in you. Ungenza kuba wena ukwazi wathandazela nomnye umntu waphila, ukwazi wakhalimela nalinye idemon lahamba. But you have the same Holy Spirit. The same power is in you. But it's the mindset. If a mindset I change, you won't see the same results. Masithandaze. Uba ke mphulaphuli uluvile lizwi, futhi uyakholwa, futhi you want to see these results. You want to implement these changes in your life. Let us pray. Father, egameni lika Yesu, nababa phulaphuli ke Thixo wethu namandla onke abafuna implement i-changes ebomini babo. Thixo wethu namandla onke, touch them, touch their life. Lives, open their eyes, mababone Thixo wethu ukwenza kwakho. Mababone apho fanele betshintshe khona ebomini babo. Thixo wethu namandla onke, I pray right now that you will strengthen them, Father, that they will not be discouraged by anything as negative abazibonayo ebomini babo, Thixo wethu namandla, but that they will be encouraged and be put set on fire because of those, Father, that bazobona bazo implementa the changes abadinga ukuzi implementa ebomini babo, Father. Lord, in Jesus' mighty name. May the Holy Spirit influence them. May they be filled with the Holy Spirit, Father. I pray for them right now in Jesus' mighty name. Thank you, Father, in the name of Jesus. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.